Party after party.
M to the P.
Party after party.
Babylon bitch.
Jemo. Party after party.
Bigs. Yeah, R.I.P. Nguea. Tumekumisi leo, tunakula bata kila sem. Shaza menu kizuba, ugonge fegi tu, utagongewa mpaka dem. Juu mwashwa ganja kama bongu kapufuka. Daa yote giza ila sinza kumekucha. Wanaojita wanyama, hapa wausu wapa. Wende bugani, niko kunapewa papa, lopewa na gigimani.
Party after party.
Tunakula nyama japo malazi. Kubolo na walembo ndo zangu. Wache nilewe blow mbinguni hakuna club.
Mesha waiona wimbo taifa ukipigwa
party. Kila miti mgoji nipo na ukato wa kimoja kimoja. Shida na giuza kama Kingston. Toto dogo wana pima pipi pima pipi pima.
Mjini siku bao ni kawaida you know. Flexing kama tunashida you know. Mini ko stress free, I'm living life after party, sexy.
Party after party.
Tufanye nini zaidi?
Party after yeah. Party.
Watoto kari njoni kati
after party.
Let's go. Flexing sexy
after party.
I'm like nini kwa mabatu ende mkoa tu mkoa. Pesa makaratasi sara roa wezi towa. Haya kasi kwenu babies kujipodowa. Kabla ya kwenda kwenye bedi chini pasha lova. Nyumba bada nyumba, party after party. Leo kunguru anayanyea manati. Niko mitungi nimeyuma. Saramu mko wapi? M to the B na jemo kwenye party. Nisaidia kushare, wambea peleka umbea. Chuzi limekolea, leo mikasu kama ngwea. Nyama zita wale, I'm like hakuna kulala, kina mama msilale. Lale, wawindaji na mishale. Goja baka atoke ndo panya utawale.
Mjini siku bao ni kawaida you know. Flexing kama tunashida you know. Miniko stress free, I'm living life after party, sexy.
Party after party.
Tufanye nini zaidi?
Party after party.
Watoto kari njoni kati
after party.
We flexing sexy
after party.
Oh yeah.
Party after party.
Tufanye nini zaidi?
Party after party.
Watoto kari njoni kati
after party.
We flexing
party
sexy
after party.